Sikia sauti ya kilize.
Wada
Moko
locally designed. Toto liko fine. Check another wine. Check another wine. Oh mama, excellent.
Matuta maini,
excellent. Oh mama, excellent. Kanante ganini, excellent.
Hey, yeah. Ulimbome ni nasa swezi tembea. Tonight, bibi sugar moja situkishea.
Mtoto ameni bamba, kiuno chembamba. Anapiga mizamba hata kitanda chakamba. Ajue kudanga, ajue waganga. Simpe nafasi mtu ya kupewa namba.
Sijui ni mfungulia yani. Omana kabamba kinoma. Ukitaka ni kukabidhi migani. Oh mama, shimo limetema.
Fine. Check another wine. Check another wine. Oh mama, excellent.
Tutamaini,
excellent. Oh mama, excellent. Kanante danini, excellent.
Look around, no compare. Shikayani untata, no compare. Lost my mind, no girl, no compare. And you know, you special for me. Yeah.
Ni kweli kakosi ngongo.
Yeah.
Pasijege ukauli ngongo.
Yeah.
Watu tunatega mingongo.
Yeah.
Bumbala katamari ngongo.
Nachopenda huyu mrembo, mkufuzi wa mambo, kwake sina jambo.
Kabalikiwa kisura, shepu kafura, sijali hasara, nitampa maela.
Locally designed, totally go fine. Check another wine, check another wine, wine. Excellent,
matuta maini.
Excellent, oh mama. Excellent, kanante ganini. Excellent,
turn up.
Macha koda.
Turn up.
Uwane kutazama wewe.
Turn up.
Yeah.
Turn up.